tubisanga mfana na ebu mazima manyori mwechama kubo omuntu amanye nsonga omulabira one mutunula abulungi bwaziba diguri bwe wazimalayo ne musomero yoba kufuma bolatiya okujjako nga kulimba bwe yakutonda katonda yalinga
Take it. www.mp3ugandanmusic.com.